Mfoni a ɛtɔ so dunsia odwan a yɛde bɔ afɔdeɛ na onyankopɔn sa ka kyerɛɛ moses sɛ wɔnka nkyerɛ israelfoɔ sɛ ɔmu nkunkum anwan na yɛmfa ne mogya no nsasra wɔ mu mpoma anim anaa ɛpono anim ɔka kyerɛ m sɛ wɔbɛkɔ anadwo na akɔkunkum egyptfoɔ no na onyankopɔn yɛe sɛdeɛ wɔka kyerɛɛ moses no na wɔn mu abakan bi a wɔmbɛwoo no bi awuwui na afei wɔyiyii wɔn mfiri haw no mu.